Shone na lo magari esa bikini kagiaza pipa Mungu wakene paki pato niyo kwanza kulaliki Wanogeza vita Mama alisema oh Akunaga vita nugu haya maisha ni mapambano Na dada alisema go Nifunze kwa wali yokosea usiju kawa mpano Nilisomesho na wazazi Nilipate kazi ni wasedie wazazi Na paka sasa sina kazi na majuku mshaz na minisha kwa mzazi Maisha magunzo bless Tusha linda sana mageti Kudeleva boda boda kupeti Tusha choma vete jira kuna kuda dadeki Lafe na tupeleka less Tunafanya kazi yoyo tifresh Kudeleva boda boda kupeti Tusha choma vete jira kuna kuda dadeki What a life, no same thing, no option kada Na kukitasha uza uza sana sana Shampa tu ila nazi mtu na akaja Kiamini kanyo maziwa kumbe kaya vahe Hoya mini hasla, hasla aswa
By enemies necessary machi hasla la rinja Nasema
Hoya mini hasla, hey, hasla aswa
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita Mkubwa aliachika kwenye ndoa yake 1996 Akawa hana tena furaha mnyonge mpweke broken heart ever since Na kuna pesa itaweza kufix Moyo kivunjika kujiunga sio rahisi And now I'm pray, I make a wish Mungu sinchukue kabla nangwa wajajua kufish Haya maisha maji, you need passion Yamenipitisha kwenye makorogression Unajikutofum kwenye situation Mavitu zinazuka tu bila invitation Kutoboa mlango wa mtani so mchezo Kupata maji jangwani, you gotta dance with the devil Now you see me, I built this level Kwa kukaza mkanda, checky bob, so mlegezo Wala sio kwa mtelezo, na tena shika maelekezo Na unguza vielelezo, when you come to me You need to know well That's boy, he's a killer, but don't tell
What a life, no same thing, no option kada Na kukitansha, uza uza sana sana Shampa tu ila nazi, mtu na akaja Kiamini kanyo maziwa, kumbe kaya vaga Hoya mini hasla, hasla aswa
By enemies necessary machi hasla la rinja Nasema
Hoya mini hasla, hey, hasla aswa
Naijua nja, nalijua jiji nime connect na mita
Siku nikilo najua napiga God na pray Kwetu misale kumisele everyday If you know what I know, you know what I'm saying I'm a hustler, sipo pa kucheza mzee